Let's get it on my damn, let's go. You know what it is when we hear this. Original swag, not team.
Don't worry, it's not paying the professional.
Sense.com.
Don't get it, PC, yeah.
Most boy, the king of music.
And I do want to fight.
Not liberticalay. Got the musicalay.
Timu yesu ikalamba. Chitani na konse kumatauni. Na kumaruro wala shana. Imi sana nengu nengu kushana.
Chika kochi lide.
Most boy, the king of music.
Original swag.
Come on, niggas. Yeah, original swag. Yema timu ya kalamba. Gaya kone na nikale wanguma inamba. Konse konse oji eo balumba. Yali shibi kwa tarifi alile filimba. The king of dance, so we know how to dance. Others tabai shiba datu papela chance. Tulong fabu ino no kusekesho mupashi. Whisky na champagne tufitila nga mensh. Bakusha na pena tumfechi la kanga. Tuambo kushana ya kuli kuna karu. Opele la batu inge babi na kama. Pepe nge basuja balobe aliteka. Lume kinyanga shua vale aizo pina. Pina batu kaufela bai vina chile kechilile. Twende chipale kontoka ale.
Timu yesu ikalaba. Chitani na konse kumatauni. Na kumaruro wala shana. Imi sana nengu nengu kushana.
Teoshan.
Swag, swag, swag. Original swag, yeah, team, yeah, so I go, say, I'll be fat, kid. Abiri tu akwazi na wote parai kosa Churi pwe china chiri la basari Vamu mabili la maswiri mwaje kia ila inge balu hamule La kati kipoche kia ula kika waifia kia ula Timu yesu ikalamba so iwele kako Kikwesho kulanda uchi swakile kakonga la ofiro Leka inye mbwesh yesu Kwaze fia original swaki everywhere you go China lila o zambia everywhere you go Kufia Johnny X
Timu yesu ikalamba China lila kwaze kumata uni Na kumaruro wala shana Imi sana lengune kukushana
Chika ko chidide
Overdose music from the Alifat Records Productions.